him now. Oh, no, you're so strong and hold on.
Drop up,
baby. You say no one get what I'm going to go in. Colabia. Matina funa muulize ya ulizo no wange tasobya nzono tarinkabya nange siniukabya alaika mwenyo sanyuse buli kitombe mbebi wange yegwa manyi wonkwata manyi wonkwata nebolaba mvimba lwa lavu yange okwali okusuka nzokugwa mulavu munange
wenafunanjagala
nyati nange magala nyo munange
wenafunanjagala
okwali okusuka nzokugwa mulavu munange
wenafunanjagala
nyati nange magala nyo munange
wenafunanjagala
mundeke mukwati nga jatiko mulungi sagala kwaya tike kubanga omuntu omugwa muvumbo ogwo si mwangu waguzaawo ono magala nnyo kuba yamanya ebintu byange yamanya embeera zange yafuuka mukwano gwange lubirizi lwange muyita mulogo wange nzono talinkabya nange sirimukabya malayika mwenyo sanyuse buli kitombe okwali okusuuka ntukugwa mulavu munange
wenafunanjagala
nyati nange magala nnyo munange
wenafunanjagala
okwali okusuuka ntukugwa mulavu munange
wenafunanjagala
nyati nange magala nnyo munange
wenafunanjagala
nze no wange twata mukago binkola tenafuna muulize yawuliriza ono wange tasobya nzono talinkabya nange sirimukabya yafuuka mukwano gwange lubirizi lwange sibuko yesanyu lyange omulongo wange nzamanyiwe mpulire ly'omuntu wange okwali okusuuka nzokugwa mulavu munange
wenafunanjagala
nyati nange magala nnyo munange
wenafunanjagala
okwali okusuuka nzokugwa mulavu munange
wenafunanjagala
nyati nange magala nnyo munange
wenafunanjagala